Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Muri isanga
ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jendi mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero koko muri isanga. Umuryango udaharanira inyungu Rotary Club witangiye gufasha abatishoboye muri urwo rwego, rimwe mu mashami ya Rotary Club mu Rwanda. Rotary Club Kigali Virunga yashinze isomero rusange Kigali Public Library, uburyeguriwe leta kuva mu 2015, ariko Rotary Club Kigali Virunga ikurikira ari yasomero ifite n'izindi nshingano. Imishinga irimo icumbi ry'abarwayi ba kanseri bazajya bajya kwivuriza mu bitaro bya gisirikari i Kanombe. Uyu mushinga turi buvugeho ku buryo burambuye mu kanya. Kandi nyine iri cumbiro ririmo aratunganywa mu murenge wa Kinyinya, akarere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali. Imishinga ya Rotary Club yisanga mu burezi, ubuvuzi, kurwanya ubukene, kugeza amazi meza ku batayafite, n'ibindi. Ngibyo Rotary Club ni muri rusange. Ariko rero muri iyo Rotary Club yo mu Rwanda ifite amashami 6: Musanze, Butare, Kigali Gasabo, Kigali Monjali, Kigali Virunga na Kigali Doyen. Iri shami Kigali Doyen ni naryo rya mbere na mbere rya Rotary Club mu Rwanda, ryashinzwe mu 1966. Uyu munsi rero turibanda kuri Rotary Club Kigali Virunga. Umuyobozi wayo, presidente wayo, yatugiriye ubuntu aratwemerera ko tuganira iyi saha yose. Ni umutegarugori Jennifer Ingabire. Jennifer, uraho urakomeye?
Uraho Thomas.
Ndagushimiye cyane rwose byimazeyo ukuntu watwemereye iyi saha yose ukayigomwa kugira ngo uganire n'abantu kuri iyi mishinga yanyu. Navuzemo ibiri gusa, ndibwira yuko uza kutunyuriramo muri makeya, ahubwo ntagutindije. Hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika witwa Pio Mwitende Lionel, ndibwira ko tuza kumubona nawe mukiganirira. Yavuze ati, yabitwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu, ati je nibwo numvise uwo muryango. None Rotary Club nayivuze muri macya cyane, muri rusange Rotary Club magamo macya cyane ni iki?
Urakoze cyane Thomas, ndagira ngo mbanze gushimire kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire kuri Rotary Club muri kino kiganiro cyanyu cya muri isanga. Rotary Club ni umuryango mpuzamahanga uhuriwemo n'abantu batandukanye b'ingeri zose mu bihugu bitandukanye. Aba bantu bakaba ari abakorana bushake ariko bagamije gushaka ibisubizo mu bibazo bitandukanye, cyane cyane bibanda nk'uko wabivuze kurwanya ubujiji, kurandura ubukene ku isi, kugeza ubuvuzi kuri bose, kugeza amazi meza kuri bose, guharanira amahoro no kurwanya amakimbirane ndetse n'iterambere ry'abaturage.
None se mu Rwanda, yego navuze amashami mufite ko ari 6, club yose uko ingana, mwebwe ku giti cyanyu Rotary Club Kigali Virunga muhagaze mute mumeze mute?
Twebwe Rotary Club ya Kigali Virunga nkuko wabivuze turi ama club atandatu mu Rwanda, tukaba turi imwe muri zo, ariko twese tukaba turi ama club akomoka kuri iyi club do Kigali ariyo wise duwaye. Iyi club rero igizwe n'abanyamuryango 31, tukaba dufite ibikorwa bitandukanye, ariko cyane cyane of course tuba dufite umurongo ngenderwaho dukura kuri Rotary International muri izo nzira uko nazivuze uko aresheshe tu. Tukaba dufite rero cyane cyane imishinga dukurikirana urebye nk'uko nabivuze Rotary nta kindi igamije ni ukureba imishinga ifitiye abaturage akamaro, mbese imishinga y'urukundo. Ubwo rero muri club yacu tukaba dufite imishinga itandukanye, ariko umushinga wa mbere na mbere mbese twavuga ko twishimiye cyangwa se dushira imbere ni irisomero rusange cyangwa se iyo bakunda kwita Kigali Public Library, akaba ari wo mushinga urebye twakoze ufite amafaranga menshi cyane kandi wakomeje kwamamara cyane mu gihugu. Ariko tukaba dufite n'iyindi mishinga twagiye dukora hirya no hino. Uyu mwaka rero tukaba dufite iricumbi tugiye kubaka mu murenge wa Kinyinya, rizajya ricumbikira abarwayi ba kanseri barimo kwivuriza mu bitaro by'i Kanombe, bivuza mu rwego rwo kugira ngo bashiririze cyangwa se bafata icyo batwita mu Cyongereza radiotherapy treatment, bakaba bazajya bacumbika aho ngaho kubera abenshi baturuka hirya no hino mu gihugu badafite aho bacumbika.
None se muzajya mubishyuza? Bazajya bishyura icumbi?
Oya, niyo mpamvu Rotary nkuko nabivuze Rotary ntabwo twishyuza, nuko ngo twebwe nka Rotary nk'abantu bari hamwe babakorera bushake dushakira ibisubizo abaturage. Ubwo rero twegereye twashatse kugira ngo tugire iki gikorwa nyuma yo kubaka iri yasomero, twashatse ikindi gikorwa mbese twashyiramo ingufu zacu se cyangwa twakwibandaho nk'abarotarians bo mu Rwanda. Ariko bitewe n'uko kanseri muri no minsi ubona yabaye icyorezo cyane mu gihugu, twese duhuriza hamwe turavuga tuti reka dukore igikorwa kuri kanseri. Ubwo rero ni muri urwo rwego twegereye umudokteri uvura kanseri witwa Dr. Pacific uvurira mu bitaro by'i Kanombe, aratubwira ati ibindi byose mwaba mubyihoreye, ikihutirwa dufite ubu ngubu ni iki cyuma gishyashya dufite, mbese ni nk'icyo cyuma ubu ngubu cya mbere dufite hano muri kano karere. Abarwayi baturuka hirya no hino mu gihugu no mu karere hirya no hino, ariko abenshi ntibafite aho bacumbika, ntibafite amafaranga yo kwishyura amahoteli. Ubwo rero ni muri urwo rwego yavuze ati niba mushaka kugira ikintu mukora kuri kanseri reka tubanze twibande kuri kino kibazo dufite cyihutirwa, hanyuma n'ibindi bizajya biza buhoro buhoro, ariko iki nicyo kibazo cyane cyane yatugaragarije cyihutirwaga. Mu by'ukuri nagira ngo nkubwire Thomas ko nta n'igihe kinini gishize kino cyemezo tugifashe nk'abanyamuryango ba Rotary.
Yego,
nta n'amezi atandatu ashize tufashe kino cyemezo, ariko ubu tuvugana nakubwira yuko tumaze kubona miliyoni zigera kuri 20
y'amafaranga y'u Rwanda.
Y'amafaranga y'u Rwanda twagiye tubona mu baterankunga hirya no hino, abo twagiye tugezaho iki gitekerezo cyacu. Abanyarwanda nagira ngo mbashimire yuko mu by'ukuri bakigize icyabo. Abo twagiye twegera bose amasosiyete atandukanye bagiye badutera inkunga, hanyuma rero n'akarere ka Gasabo kaduha
inyubako.
Iyi nyubako iri hano mu murenge wa Kinyinya hafi na Centre de Sante.
Ni ukuvuga amazu murimo kuyivugururira yarahasanzwe?
Yes, tugiye kuvugurura. Ubu turi muri gahunda yo gushaka ibyangombwa kugira ngo tuvugurure inzira hasanzwe. Icyo tugiye gukora ni uko tuyihindura igashobora kwakira abo barwayi.
Mbese ubwo ngubwo mukayigira koko inzu yo kubamo ifite ibyumba, ifite aho abantu bashobora kogera, aha bifite aho bashobora kumesera, ibintu nk'ibyo mbese mu magambo make ari urugo.
Ibintu nk'ibyo nk'uko bivuze izajya yakira hagati y'abantu 40 na 50.
Yego, icyarimwe.
Yego.
None se kuvi Kanombe kugera Ikinyinya hari urugendo. Bazajya bavayo gute, hari uburyo mwateganije bazajya buzajya bubafasha kuva cyangwa se no kujya no kugenda no kugaruka. Bava aho ngaho bajya kwivuza, bakavi kwivuza baza Ikinyinya gucumbika. Hari uburyo mwateganije?
Ubajije ikibazo cyiza cyane. Urebye iki gikorwa turimo ntabwo ari igikorwa tuzakora uyu munsi ngo turangize, mbese turabikora mu byiciro. Icyiciro cya mbere ni ukubanza kubona aho bacumbika. Noneho nihamara kuboneka hazazamo ese bazagera Kanombe bati. Noneho ubwo icyo gihe dushaka amafaranga yo gushaka yo kugura imodoka cyangwa se turebe abantu dushobora gufatanya nabo muri transport. Noneho nicyo nikivaho tuvuga tute se bano bantu bakeneye kurya gute bazitabwaho nabande kuko nabarwayi. Ubwo rero hari association tugiye gufatanya nayo isanzwe ikora kano kazi ko gufasha abarwayi bafite izi indwara nk'izi ngizi zikomeye. Ubwo tuzajya dufatanya nabo, nibo bazajya bita kuri abo barwayi, nibo bazajya babareba umunsi ku wundi. Mbese iyo association yitwa Palliative Care Association of Rwanda.
Nuko none se murumva muzaba koko mutangiye kwakira nk'umurwayi wa mbere ryari?
Twihaye intego yo kuba twarangije iyi nyubako uyu mwaka. Byose bigenze neza nk'uko tubishaka, uyu mwaka tuzaba twarangije iyi nyubako abantu bayiraramo, ariko nibitanakunda bitarenze ukwezi kwa gatanu k'umwaka utaha tuzaba twabirangije. Ariko intego yacu ni uko ndebye n'umuvuduko dufite n'uburyo turimo kubikora, ndizera yuko mu kwezi kwa 12 kurangira tuzaba twabirangije, cyane cyane ko ari ugusana.
Ariko rero nanone tugarutse inyuma gato ya nk'uyu munywanyi wacu, usibye ko bamushakiye telefone zirananirana, Piyo Mwitende Lionel yabivuze ati n'ubwa mbere numvise uwo muryango, nk'ibyo bikorwa byanyu ko bitamenyekana.
Ubaza ikibazo cyiza. Ni mu by'ukuri urebye no mu bintu dukunda kuvuga, n'ubwo dukora ibikorwa byinshi byiza, ariko abantu ntabwo bakunda kubamenya kuko kubimenya. Kuko ni ukuvuga ngo ntabwo turi abantu bavuga ngo turashaka wenda publicity. Ariko no kugira ngo abantu babimenye nabyo ntabwo ari bibi. Gusa akenshi usanga rimwe na rimwe abantu babimenya ari nk'abantu wenda bafite abashuti b'abanyamuryango cyangwa se b'abarotarian cyangwa se abantu muri famiye, cyangwa se warabisomye nk'ahantu nk'uko nawe wambwiye yuko wabisomye.
Yego, nanjye narabisomye kuri internet, nibwo nibajije. Ariko se yego, Rotary Club igihe nari nyizi mu magambo makeya, ntabwo navuga ngo nyizi mu mizi, ariko noneho mbonye ibikorwa mukora ndavuga nti ibi bintu uko bitaba bizwi. Niko rero nyine nuko nibyo.
Abantu benshi ntago bakunda kubimenya, ariko ejo bundi nari ndi mu Budage twagiye mu giterane nyine cy'abanyamuryango baba Rotarian, umugabo umwe arambaza ati ariko uyu mujyi wacu habaye iki ko ndi kubona abantu bose bambaye aya mabaji, yanditseho Rotary ni. Nuko mfata akanya ko kumusobanurira, ndamubwira nyine ni abantu duhurije hamwe dufite umugambi wo gufasha abantu, mbese turi abakorana bushake twese hamwe duhurije ku gikorwa kimwe cyo kugira ngo niba hari icyo dushobora gutanga, haba mu rwego rw'amafaranga cyangwa se ibikorwa cyangwa se umwanya wawe ukawutanga, ariko ufasha abandi. Ufasha abantu ibintu bifitiye abandi akamaro, wowe utireba ku giti cyawe.
Yego,
ibyo byose bikaba biri muri za ngingo esheshatu twavuze.
Nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umushyitsi ni umutegarugori Jennifer Ingabire, ni president wa Rotary Club Kigali Virunga, ni rimwe mu mashami ya Rotary Club yo mu Rwanda. Turi kuganira ku bikorwa byabo bifasha abantu kwikura mu bukene, mbese abantu batishoboye. Kuri telefone dufite Louis Michel na Jamal. Duhere kuri Louis Michel, Jamal abe yihanganye. Louis Michel we?
komera Thomas we.
Komera rwose uraho neza.
Komera komera neza Thomas we.
Bwira umushitsaho uherereye.
Ariko. Ariko ahamungire Thomas.
Yego.
Wahamungire kwani?
Reka makubwire. Ingabire Louis Michel ni umunywanyi w'ijwi rya Amerika no muri Kamonyi ni mu ntara ya Majyepfo y'u Rwanda. Ni umugabo ufite ibitekerezo birashe. Ntabwo ari ukumuvuga neza ni ko ari. Nuko Louis Michel umwanya nuwawe rero. Yee.
Ye urakoze Thomas ariko telefone ziranga zikabyanga.
Ubu ngubu gerageza ndumva turi kukumva ndibwira ko nahinga bira ari kukumva.
Yego ngenda tangaye nongeye kugijambo rutari.
Yego.
Ijambo akedi ijambo rutari international ngero kacera. Ariko rwose ngiye ngishimye cyane kubona mu Rwanda rutari irimo. Ariko ndagira ngo muwaze harya rutari international harya seje irahaga nahi. Ako nakabazo kandi. Aka kabiri madame. Rwose mufite ibikorwa byiza pe ndabishimye cyane. Kwera ko niyo kwita kwibare abarwanyi bafite kanseri ariko madame kandi ni ndwara ikomeye ariko hari n'izindi ndwara zikomeye uzina ba badamu waje bagira bwa burwayi ukabazonga cyane kuryo bavurwa n'abantu baturuka hanze madame bwo kukinyo tabatekeje madame akabazo ka kabiri ka ari nako kanyu niko yumvise mufite ahantu hatandatu mu Rwanda haracyari hatenze murateganya rwose kongera ku buryo mu Rwanda hose mwase kusatisheza abanyarwanda bose hano mu Rwanda ko muke macyara abantu bakeneye ariko akanyuma utubwiye za miliyoni mufite mufate mumaze kugira se madamu izo miliyoni mbuzo wanamute se biraborohera urakoze madamu urakoze Tom
yego yego Louis Michel niwe ukoze
yego yego
ingabire umwanya nuwawe rero
arakoze cyane Louis Michel ya ikibazo cy'ambere yavuze ko ikicaro cyacu gikuru kiba hehe.
Yego.
Ikicaro gikuru cya Rotary International kiba muri Amerika mu mujyi witwa Evanston.
Evanston ni muri state ubwo?
Ese ndabizi state iri mariko icyo nzi nuko
reka nze kubishakisha hanyuma nze kubishyirira abanywanyi bijwi rya Amerika kuri Facebook.
Uze kubireba neza ni Evanston ho ikicaro cyacu gikuru kiri.
Yego.
Ariko umuntu watangiye Rotary International cyangwa se Rotary Club muri rusange ni umugabo witwa Paul Harris akaba yaratangiye yarayitangiriye muri leta ya Chicago akaba yarazanye
ndetse nimba ari Chicago Chicago ni umujyi ubwo ni Illinois niko state yitwa.
Aha nuko
eh
yabitangiriye Chicago afata abantu bakeya nyine b'inshutize bari mu myuga itandukanye bishira hamwe bakajya bahura proje ya mbere bakoze nuko bubatse toilette publique cyangwa se toilette rusange umusarani rusange
aha
nuko rero buhoro buhoro bagenda baguka baba benshi bagenda babikwiza imbere nta nubwo abagore bajyaga babijya baba barotarian nyuma yaho barabemera nabo barotarian nuko bava muri Amerika baraguka ubakwira isi yose.
Yego.
Nagira ngo mbamenyeshe yuko na Roni cyangwa se icyo twita United Nations. Icyo gitekerezo cyaturutse muri Rotary.
Yego.
Rotary imaze imyaka 105. Roni imaze imyaka 75. So, icyo gitekerezo rero cyaturutse kuri Rotary.
Yego.
Nuko
abanyapolitiki baza kukigira icyabo.
Baza kukigira icyabo.
Impamvu bivuze gutyo, ingabire impamvu bivuze gutyo nuko hari ikiganiro njya nkora cyitwa Amerikana, nigeze kukivugamo amavu n'amavuko y'umuryango w'abibumbye UN. Ariko ako kantu ntabwo Rotary Club ntaho nigeze nkabona mu bushakashatsi ndimo ntegura icyo kiganiro unyunguye nanjye ubwenge rero nuko komeza
nuko rero ikibazo cya mbere yabajije ni icyicaro gikuru nakimusubwiye kiba Evanston.
Yego.
Hanyuma yabajije atese ko twibanze kuri kanseri kandi hari izindi ndwara
akanabaza ati mujya mubazishakira abaganga b'abahanga
Aha, nagira ngo mbamenyeshe yuko indwara zindi nazo turazireba ariko iyi kanseri yo ni ukuvuga ngo ni projet yacu nka Kigali Virunga. Ariko noneho izindi ndwara ngira ngo ni yambwiye ko ari ku Kamonyi.
Yego.
Ajya yumva abaganga b'inzobere bajya bazi naha bakabaga indwara zidasanzwe muri CHK ni Kanombe na Faisal. Hari abaganga bakunda kuza babahinde baza bakabaga abantu kandi ku buntu baba barike itike yabo bari abaroteriani bo mu Buhinde.
Eh bakitangira amafaranga ubwabo.
Bakitangira amafaranga ubwabo. Baba ari abaganga nyine b'inzobere nyine baba specialiste mu bintu bitandukanye bakirihira hoteli bakirihira tike twebwe nk'arotari cyo dukora hano nuko organiza no gufatanya na Minisante tukabashakira ahantu bakorera izo operations zose. Ubwo rero nagira ngo mumenyeshe yuko n'izindi ndwara tuzazireba ariko kanseri nk'icyorezo twebwe twayifashe nka club
Club Kigali Virunga.
Kigali Virunga. Ariko nayandi ma club nayo afite ibindi bikorwa. Nabandi ba rotarian bose nabo bafite ibindi bakora mu rwego rw'ubuvuzi ariko twebwe nka Virunga twibanze cyane kuri kanseri uyu mwaka. Wenda umwaka utaha tuzafata ikindi. So ubwo rero nagira ngo mari impungenge yuko tutitaye cyane gusa kuri kanseri n'izi ndwara turazireba ariko kanseri kugeza ubu twebwe nka Virunga niyo twafashe kugira ngo twibande cyane bitewe n'uko buri muntu afite ukuntu ashobora kuba yaramukoze ku mutima.
Yego.
Yabajije ati se ko muri Rotary muri amaclub atandatu gusa ahandi ni ukuvuga ngo kugira ngo club itangire ni uko iba ifite abanyamuryango. Ntabwo upfa gutangira club uyu munsi ngo uvuge uti uyu munsi ntangiye club ndi umuntu umwe.
None se ubwo club kugira ngo itangire yego uwo mubare ni nk'uwuhe?
Ntibagomba kujya at least munsi y'abantu 18. Ubundi mukaba abantu 18. Ikindi ni uko kugira ngo ube umunyamuryango ni uko hari amafaranga utanga. Dutanga amadolari 150 buri mwaka. Aya madolari 150 buri mwaka rero ajya muri fondasiyo muri Rotary Foundation. Aho muri Rotary Foundation rero niho ngiye kumusubiriza ikibazo yabajije ngo ayo mafaranga tuyakuraho izo za miliyoni. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga dutanga ireba ku isi hose duhari abanyamuryango miliyoni 1,200,000. Hari abantu bagenda batanga aya mafaranga y'amadolari 250, hari abatanga amadolari 1,000,000, hari abatanga n'100,000 by'amadolari. Aya mafaranga yose rero ajya muri Rotary Foundation, muri Foundation. Noneho aho muri Foundation niho aturuka akwirakwizwa mu miryango itandukanye. Nako mu bikorwa bitandukanye arizo twita grant mu cyongereza. Ni ukuvuga ngo haba za global grant ngira ngo ntabwo nagushiriyemo iyindi mishinga dufite imishinga igera kuri ku 10 dukurikirana nka club.
Reka tuze kuyizaho mu kanya.
Imishinga yose aya mafaranga aturuka muri izo grant tuba twasabye from Rotary Foundation. Ubwo rero nagira ngo mubwire yuko kugira ngo utangire club nuko haba hari ibintu bisabwa kandi ntago ari ibintu uhita ubona ako kanya, ariko biri mu nshingano zacu kugira ngo dushobore gukorera ayandi ma club ashoboka yose.
Usibye ko kuri uyu mushinga waririya cumbi nabwo tubwiye ko abanyarwanda bawugize uwabo nabo batanga amafaranga, ni ukuvuga yuko ntabwo ari abanyamuryango gusa ba Rotary Club batanga amafaranga nyine y'umusanzu w'umunyamuryango, ahubwo n'abandi bantu bashobora kuba inkunga
cyane.
Nuko ubwo ni ukuntu mubona aya mamiliyoni no kuri kiriya kintu cy'uko mutari kwaguka cyane. Ariko rero nimba nkurikira neza no kuba mufite amashami atandatu nabyo si bibi.
Ntabwo ari bibi. dukora na za fundraising nyine nkizi twakore nk'iyi fundraising twakoze tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu tukabona izo miliyoni 20 ariko tuzasaba na grant kuva muri foundation kugira ngo bashobore kuduha andi mafaranga akenewe kugira ngo uyu project yacu irangire
nuko ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone nkuko nabibabwiye dufite na Jamal hanyuma nyuma ye haje Okelo aba yihanganye Jamal nono tumuhe ijambo Jamal we ngushimiye ko wihanganye uherereye hehe I Burundi hehe uti uri Burundi hehe
Burundi mu Rumonge mu ntara ya Rumonge mu burengerazuba
ye nuko akabazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye ubwa mbere nagomba mwanze shime cyane kubwo mugitekereza kwitaho kubera hanini ndabira bino mu kinga mu gihugu cyacu biradiye sitigeze tahagira nasakaye mwanze ndabashimire ukuntu mwiyumvira kino gitekerezo hanini cyane cyangwa ko bishikiriza neza kandi mukavungera mukazi buntu fasha kujya kuturuka ku kijyari ni bako kile mwanya wabire mwanda yashishimye cyane
ye
yego
nuko jama urakoze urashaka kongera kandi
akandi ashaka kongeraho n'akandi gatoyi ngira sinzi ko ari nk'akabazo ubundi nta kuntu mworaba ikiganiro mukazocongereza nk'umwanya kugira cyangwa mukadushyira nko kuri Facebook cyangwa ikuntu uzavuga dushobore kuza turagitikirana na Live cyangwa ibintu nk'ibyo
ye icyo ngicyo ni ikibazo cy'ijwi rya Amerika nkwemere yuko igitekerezo cyawe nkigeza kubankuriye ariko rero ikiganiro nk'uko nabivuze tugitangira ubu ngubu kirahita no kuri rubuga rwa internet radio yacu voa.com urumva mu Burundi kandi tuvugira no ku mirongo migufi ubu ngubu muri aka kanya kugera saa mbiri ijoro kuri metero 19 na metero 22
Sawa mwakoze ndabashimiye.
Ye, nuko jama.
Sawa mugire hebe.
Nawe. Madame Ingabire Jamari yashimaga gusa.
Arakoze cyane Jamazi.
Nuko. Okelo rero nawe arategereje kuri telefone. Okelo. Urakomeye.
Ndakomeye namwe murakomeye.
Natwe turakomeye. Nanjye nubwo nzahuri ariko Ingabire ntabwo hazi hamubwira.
Ndi mu gihugu cya Uganda mu majyaruguru. Ku boda ya Uganda na Sudani.
Sudani yepfo.
Sudani yepfo.
Nuko. Gusha ku ngingo rero.
Na umudamu uwo ni umuyobozi wa Rotary Club Virunga.
Yego. Kigali Virunga
hano yego yavuze ngo numvise ibikorwa byabo no gufasha abatishoboye cyangwa se kuvura izo ndwara za kasa niko yavuze
ntabwo ari byo byonyine hari ubuvuzi hari amahoro hari kurwanya ubujiji ni byinshi cyane bakora
kandi ibyo ni byo bikiri muri ibi bihugu byacu bimwe bya Afurika by'ukuri igitekerezo cyanjye ni igitekerezo cyangwa se icyo nungutse akunguka mbese urebye urari gusanga iyo miryango ibafasha ifite icyicaro mu Amerika
yego
niko nawe yabisobanuye ariko kandi by'ukuri biriya bihugu by'iwacu u Rwanda hari ikibazo kimwe usanga kibaho ntabwo iyo miryango izakomeza ifasha abantu batishoboye kubera ko buri gihe kumwa kugenda uri kumva ubukene mbona ko butazanashira none icyo ngiye ukumva ngo amashami abafasha nayo ari mu Amerika niyo miryango y'abanyarwanda ihagarariye Rotary Club ukumva nayo iri kujya mu Amerika gushaka yafashanyiza gufasha babandi ukibaza ni ibiki bikakuyobera kandi biriya icyo gihugu cya Amerika nicyo nyuma yaho iyo gitanze ya nkunga n'ubundi gihe amabwiriza cya gihugu cyoherezemo ya nkunga ibigenderwaho by'uburyo bagomba kuyobora kubera babonye yafashanya ugasanga politiki nayo iri kuba mbi kubera bwa bufasha dukomeje twebwe abafrika kwakira buvuye mu Amerika. Ese ndabaza umudamu niki bo bakora kugira ngo ubwo bukene bugabanuke kubera ko uko bwije uko bukeye buragenda bwiyongera ni ryari buzagabanuke? Se barakora iki kugira ngo iyo fashanyo ituruka mu bazungu mu Amerika igabanuke kugira ngo politike nayo ugasanga ibaye mbi? Ese reka mubaze gato abona ko politike nayo ibaye mbi ubukene budakomeza kuba mu gihugu. Murakoze cyane.
Ariko se ukero kukunda kujya mu bintu bya politiki kandi twebwe yego politiki igira ifite amashami hirya no hino niyigenga n'ubuzima bw'abantu ndabyemera ariko umenye ukunda kujyana abantu mu bya politiki kandi batabikora. Rotary Club ntabwo ikora bya politiki, ntabwo ari gusubiriza Jennifer Ingabire, ahubwo kuri icyo kibazo cy'ubukene nawe nyine araza kubikwibwirira yuko kandi nkuko yaramaze kubivuga n'amafaranga ntabwo ava muri Amerika gusa ava no mu banyamuryango bwayo ubwabo. Yavuze yuko umunyamuryango atanga amadolari 250 ku mwaka, urabyumva ibyo? Ubwo ntabwo amafaranga ava muri Amerika. Ikindi abangaba buretse abangaba badakorera inyungu ahubwo aribo bitanga, simpamya yuko bene wabo bari kumwe mu miryango bajya kubaha amabwiriza ya politiki ngo amafaranga nimugakoreshe gutyo. Ibyo simbyemeye. Nuko ibyo ngibyo ahubwo n'imfashanyo za politiki leta kuri leta nazo zibaho ubwazo, ariko rero ntabwo buryo ariyo mafaranga yonyine agenda azenguruka ku isi. Ibyo ubukene hano muri Amerika birahahora, leta nayo ihora ishyiraho ibyo bita food stamp. Food stamp ni amafaranga y'imfashanyo baha abantu bakabaha udukaratasi bajyana mu ahantu bashobora kubona ibiribwa, ariko ntibabaha amafaranga gutya cash kugira ngo batayapfushe ubusa bakicwa n'inzara n'utundi. Ubukene rero ku isi buriho, ni nayo mpamvu ndibuka ko na president w'u Rwanda yigeze kuba mu bantu babiri cyangwa batatu bari bakuriye umushinga wa Millennium wo kurwanya ubukene ku isi. Urabyumva? Ubukene ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari muri Afurika gusa, ni ku isi bihangayikishije ro bose. Reka mbabarira kandi sabe n'imbabazi, ntabwo ari cyo mutumirwa. Umutumirwa ni Jennifer Ingabire, ni president wa Rotary Club Kigali Virunga, niwe ukwisubiriza. Ariko mu magambo make reka tubanze twumvikanaho ngaho, hanyuma akwisubirize. Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Yeah. Ingabire, ndakwambuye ijambo. Mbabarira.
Oya, umusubije neza cyane.
Yee, nuko ndagushimiye.
Urebye ni nanjye ni hibyo nari kumusubije. Kumusubiza ntago Rotary ari politike. Na abantu babakorera bushake nkuko wabivuze, kandi amafaranga yose nkuba miliyoni dufite 20 nayo twishasemo ubwacu mu nk'abanyarwanda kugira ngo twishakire igisubizo ku kibazo cyacu dufite.
Yego.
So ndumva uburyo bwo kugabanya ubukene ni ugukora.
Ni ugukora.
So kandi ikindi ntago twese twakwicara ngo turebere niba hari abakene bafite indwara, ese tubirebere dutegereze igihe bazakirira cyangwa se turebe icyo twakora nk'abantu bari hafi igisubizo cya hafi kibonetse. Niba abantu bakiri mu bujiji, abantu bakeneye bafite amazi, bakeneye amazi afite isuku, bakeneye gukemura amakimbirane hagati yabo, ubwo se wazategereza igihe ubukene buzashirira? Numva twebwe nk'abanyamuryango ba Rotary mbese ni nko guhaguruka tugafata iya mbere, ntidutegereze akimuhana. Ntidutegereze akimuhana. Niba hari ikibazo kiri hafi aho ngaho, nk'uko twabonye tuti hari abarwayi bakeneye icumbi, tugahaguruka tugafata iya mbere, ntidutegereze ko leta yazajya kubaka cyangwa se yazafata icyo cyemezo. Twebwe nk'abantu tukifatiramo icyo cyemezo, tugashaka n'abafatanyabikorwa dushobora gufatanya. So ndumva rero uyu muryango ntabwo ari politike nk'uko wabivuze, ahubwo ni ukugira ngo twishakamo ibisubizo bya hafi tutarinze gutegereza kimuhana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umushyitsi n'umutegarugori Jennifer Ingabire ni president wa Rotary Club Kigali Virunga, rimwe mu mashami atandatu ya Rotary Club y'u Rwanda. Kuri telefone dufite Kwizera na Gaspar. Duhe ijambo Kwizera. Kwizera we?
Yego, ndabumva.
Urakomeye. Kwizera. Kwizera.
Yego, ndabumva neza cyane.
Ye, uherereye hehe?
Ni Kigali mu Rwanda ku Kacyiru.
Ye, ndumva ari hafi ya hariya kiriya kigo kizakira abarwayi ba kanseri. Ntabwo ari kure cyane Kacyiru na Kinyinya. Nuko. Gusha ku ijambo rero.
Najyango nshimire umutumire.
Kwizera, umurongo we ntabwo umeze neza, ndakurahiye.
Ntabwo ndi kumva neza, ndumva niba ari ahantu ndi nshimiza. Ariko nagira ngo mbabaze.
Yego.
Nagira ngo mbabaze imbogamizi bahura nazo mu bikorwa byabo.
Yee.
Ngo njyana batise kumva umuryango wa Rotary Club bisaba iki? Bisaba iki?
Yee. Urakoze cyane Kwizera we. Ukurikire kuri radio rero ibisubizo.
Yego,
yego. Nubwo ndizera yuko Ingabire, ndizera yuko wabyumvise umurongo wageza aho mwiza ho gatoya.
Namwumvise Kwizera Kacyiru. Kwizera yabajije ati imbogamizi duhura nazo nk'abanyamuryango n'izi.
Yego.
Imbogamizi ya mbere nuko nk'abanyamuryango nk'uko nabivuze turi abakorera bushake, nta mushahara duhembwa ntaki, ariko kandi tukaba dufite ibintu byinshi byo gukora. So ubwo rero nk'abanyamuryango rero kugira ngo twishire hamwe dushobore kugera kuri bya bikorwa nyine dutezweho nk'abanyamuryango cyangwa se nk'amahame ya Rotary tugenderaho, akenshi usanga ari zimwe mu mbogamizi duhura nazo. Ikindi nanone hari abantu batumva Rotary ni iki. Hari umuntu nigeze kwaka serivisi arambwira ati nawe wagiye mu bintu by'amasekte.
Sekte ni ukuvuga ibintu byitwaziye ngo iby'iyobokamana bakayobya rubanda.
Utuntu ikintu nk'icyo. Ndamubwira nyamara nturebye neza wasanga Rotary ni nubwo wenda atari umuryango twavuga w'abihaye Imana, ariko ibikorwa bakora urebye ni ibikorwa by'urukundo kandi ima bishimisha Imana. Ubwo rero rimwe na rimwe hari abantu bamwe batabyumva, ntiyumve Rotary ni iki, ntiyumve muri bantu ki, ariko iyo yamaze kubimenya akenshi rero usanga babikunda cyane kandi bakabyiyumvamo. Ubwo rero bisaba ingufu nyinshi kuba ufite akawe kazi noneho ukajya no gukora n'izindi nshingano zo gufasha abandi bantu, wowe bitagufitiye inyungu. Nuvuga ngo bifitiye community inyungu, ariko wowe akenshi abantu muri rusange bikunda kwireba. Ndagira ngo urabizi Thomas,
niko abantu duteye, niko turemye
abantu duteye, yuko dukeneye mbese cya kintu ngewe kimfitiye inyungu. Kugira ngo abantu rero ni nayo mpamvu abanyamuryango batiyongera ngo babe benshi, kuko ni ibintu bifitiye abandi inyungu. Kandi urakura mu mufuka wawe ugafata umwanya wawe ugafata amaboko yawe ukajya gushyira mu bikorwa uzabyungukiramo, ntabwo umuzi, ariko mbese ni ibikorwa ubona bifitiye sosiyete akamaro. Niyo mpamvu rero n'abamambure batajya biyongera nk'uko wabivuze, ntabwo biyongera nk'uko tubyifuza cyangwa se n'amaclub ngo tuyatangize nk'uko tubyifuza, ariko iyo kiza kuba ari nk'igikorwa kikwinjiriza, ndakurahiye ubu twakagombye kuba turingira ngo twese turi abanyamuryango.
Birumvikana.
Ariko akenshi ni ugutanga. Iyo bigeze mu gutanga ntabwo ari bose bagira uwo mutima wo gutanga, kwitanga. mbese urebye nizo mbogamizi niyo mwageze aho na nko muri icyo gikorwa cyo kwitanga ugasanga habonetse bakeye.
Noneho rero ati kwinjira muri club bisaba iki?
Aha, kwinjira rero muri club ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umurotarian cyangwa se umunyamuryango wa rotary icyambere nambere ni ukuba uri inyangamugayo. Ubwo rero kugira ngo twemeze kuri inyangamugayo cyangwa se nuko umurotarian mugenzi wawe aza akakwinjiza muri uwo muryango nkuko nakubwira niwe Thomas Ngwino dore duhurira hani cyahiye niyi ndumva wava mu waba umurotarian mwiza. Hanyuma rero kubera ko haba hari n'uburyo tugomba guhura hari inshuro tugomba guhura mu cyumweru cyangwa mu kwezi ubwo rero nawe ukabanza ukaza ugahura muri ayo materaniro yacu ukumva yo niho tuganira iyo mishinga yose niko niho tuganirira ibikorwa byacu nyine bya club muri ayo materaniro yacu noneho wabona yuko wamara guterana inshuro nk'eshatu enye wabona yuko mu byukuri ari ibintu wabikwenteresa cyangwa se wumva wakwisangamo icyo gihe nta kindi bisaba nuko wishyura ya amadolari 250 buri mwaka ubundi ukahita uba umunyamuryango ni ukuvuga ngo umunyamuryango bafite ID icyo twita inimero imuranga iyo nimero ikaba ibarizwa muri club club nayo ikagira nimero iyiranga muri district
yego
district nayo ikagira nimero iyiranga muri zone gutyo kugeza ku rwego kuri Rotary International. Wabyumvise
mu magambo makeya ikintu cya mbere ni ukuba inyangamugayo
ni ukubura inyangamugayo nta mu Rotary n'umwe uzahura nawe utari inyangamugayo. Ni nayo mpamvu tuba dufite ziriya pini ngira ngo ujye ubona hari pini umuntu yambara imuranga ahantu hose aho ugiye hose ntabwo nkubaza byinshi na kubona nyiriya pini. Hari n'abantu baza hano babashitsi akaza akahita ajya muri My Rotary akareba club iri hafi aho ngaho ashobora kugenda agaterana iyo yagezemo aba yageze mu rugo aba yisanga. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umurotarian umenya uti uyu muntu ni inyangamugayo ni nayo mpamvu noneho akwinjiramo ugomba kuba bagomba kukwemeza abanyamuryango bagomba kukwemeza kugira ngo ube umunyamuryango.
Ariko se ku Banyarwanda ubu ngubu umusanzu wa buri mwaka amadolari 250 byo ntabwo ari imbogamizi ibuza bamwe kwinjiramo
ni menshi ariko nanone ntabwo ari menshi burya gutanga nyine ni umutima. Amadolari 250 iyo yarebye ku mwaka usanga mu by'ukuri atari menshi cyane kandi ikindi ni ukuvuga ngo kugira ngo ube umurotarian ni uko nyine uba ufite nubwo ni uko uba ufite icyo utanga
birumvikana
ni uko uba ufite icyo utanga ntabwo wajya gutanga udafite icyo utanga
yego
kandi nanone nagira ngo wenda nkubwire nk'akantu wenda ushobora kuba utambajije kandi k'ingenzi n'abanyeshuri tuvuge nk'abanyeshuri ntibagomba gutanga amadolari 250 nk'abanyeshuri bari muri university tubita ba interactors bo batanga 800
by'amafaranga y'u Rwanda
abo muri za secondaire bo nta n'ikintu batanga. Ariko abo nibo bazakura kubera ko baba bazi ibikorwa bya club bya Rotary nibo bakura bakazavamo abanyamuryango ba Rotary. Aya madolari 250 ni menshi nyine niyo mpamvu abantu benshi nyine batari abanyamuryango kuko urumva kuyikura ntabwo ntagari buri muntu wese n'uyafite abayumva nyine atayatanga. Ubwo rero niyo mpamvu usanga abanyamuryango nyine batiyongera mu bwinshi ariko nk'ibihugu hari ibihugu duturanye biba bifite abanyamuryango benshi kandi ubona ko ari ukuvuga yuko bafite ubushobozi burenze ubw'abandi.
Mu Burundi ko dukunda kwigereranya abanyarwanda n'abarundi
barahari benshi barahari benshi cyane.
Nuko niko se mbere yuko twakira abandi kuri telefone wigeze gukomoza ku mishinga 10 yindi mufite twibutse yuko umushinga ubu ngubu mwimirije imbere cyane cyane ari riri ya cumbi nyine ry'abantu ba kanseri barwaye kanseri bazajya bivuriza mu bitaro by'i Kanombe bakaza gucumbika aho ngaho kubuntu tubyibutse ni icumbi rizaba riraho ngaho ikinyinya muri Gasabo nuko
yego
indi mishinga wigeze gukomeza icumi utayivuze ni iyi
nkuyemo iyo biri ya public library na kanseri n'iryo cumbi rya kanseri dufite undi mushinga witwa Rugerero Peace Center cyangwa se tuyita ihumure Peace Center iyi proje rero ni ukuvuga ngo urabona abunzi abunzi ni abantu badahembwa
yego
kandi bakora akazi ubona nyine gafitiye igihugu n'abaturage akamaro ubwo rero uyu mushinga uri mu karere ka Rubavu dufatanyije na club imwe iri muri Amerika harimo amafaranga nako amadolari 170,000 yo gufasha ababunzi kugira ngo nabo bashobore gukomeza gukora akazi kabo neza mbese ni nk'uburyo bwo kubafasha
yego
abo so iyi rero yitwa Rugerero Peace Center
yego
tukagira n'indi yitwa Nibakure Children's Village iba mu Bugesera yahoze ari Orferina ariko ubu ngubu ni ishuri ry'abana b'incuke nayo ni projet tumaze igihe dufasha kandi imaze gutwara amadolari agera nko ku 180,000
yego
iba mu Bugesera hakaba n'indi rero twita University of Rwanda Special Needs Project
ni ukuvuga
iyi projet rero iba irukara
Rukara ni mu burengera mu burasirazuba.
Ni mu burasirazuba. Iyi rero ni imfashanyo dutanga kugira ngo mbese ni ukwigisha abarimu bigisha bazajya bigisha abantu bafite ubumuga butandukanye. Tukagira n'indi Rubengera Technical Secondary School.
Yego.
Iba mu burengerazuba ikaba ari mbese ni technical school yigisha imyuga cyane cyane mu bubaji ubwo nk'aba Rotarian rero dufatanyije na Rotary Club imwe yo mu Budage dufasha abarimu guhemba abarimu no kubagurira imashini zigezweho
harimo na za mudasobwa
nakubwiye ko ari technical school ni ububaji imashini mbese zikora urebye nk'ibikorwa bituruka muri bano banyeshuri ntago wakwemera ko bikorerwa mu Rwanda kubera izo mashini nyine ziba zimeze neza zigezweho nyine zikora ibintu bimeze neza bakora nk'utubati two mu nzu wenda bitari mbese ibintu by'ububaji bya carpentry
yego
sinzi niba wabyumvise
ye nabikurikiye
amameza utubati ibikoni ibintu nk'ibyo ngibyo
yego birumvikana
hakaba n'indi proje ya seed storage project mu karere ka Musanze ifasha abaturage kugira ngo bahunike imbuto igihe cy'itera batazajya babura imbuto noneho bikagabanya umusaruro w'ibirayi hakaba hakaba n'indi muri Kirehe Refugee Camp
yego
nabwo dufatanyije na Rotary Club imwe yo mu Budage twabahaye amazi meza asukuye hanyuma dutanga n'ibikoresho bitandukanye amasabune imyenda ibintu byose by'ibikoresho bitandukanye byo mu ngo muri mu nkambi ya Mahama ubwo rero muri make niyo tukaba dufite undi mushinga ariko tutarabone amafaranga yawo neza ngo utangire fix through business gufasha abadamu mu bucuruzi
yego
ariko tukabafasha mbese bafatanyije n'abandi bacuruzi bateye imbere bo muri Amerika kubona amahugurwa ubwo rero umushinga wacu akaba ari ukugira ngo bashobore kubona izo mashini za mudasobwa n'ibindi bikoresho nyine byo mu biro
muri iyo training center.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Madam Jennifer Ingabire niwe turimo tuganira, ni perezida wa Rotary Club Kigali Virunga, atunyurira muri makeya mu mishinga bafite nk'uko yatangiye abivuga, ni imishinga yo gufasha abatishoboye. Kuri telefone dufite Christian, Vincent na Federico, nagira ngo mbasabe bavuge utugambo dukeya tugufi kubera ko mbona iminota irimo igenda. Duhere kuri Christian. Christian we?
Ndakumva.
Urakomeye?
Ukomeye cyane ko.
Uherereye hehe Christian?
Burundi, Bujumbura.
Yee. Akabazo cyangwa igitekerezo?
Ejo ikibazo nabaza bavuze yuko Rotary Club mu Burundi ikoreraho.
Yee.
Ende bo yo bikorera hehe. Mbega mu Burundi hoba hari amaproje ayahe ko twumva ahandi haba hariyo amaproje atandukanye gufasha cyangwa ari yo kwiyunganya.
Yee, urakoze.
Mbega atwe turi hanze y'igihugu cyangwa duhani imbibe, mbega komunikasiyo igenda gute cyangwa bakorana gute?
Yee, urakoze Christian. Ye, Ingabire sinzi ibyo Burundi cyo wamubwiraho.
Arakoze Christian kuri kino kibazo abajije. Icyo nzi cyo nuko Burundi bugira abarotarian benshi. Kandi tukaba duhuriye muri district imwe, twese tubarizwa muri district 950, ariyo district igizwe n'ibihugu 10 n'Uburundi bukaba buri muri ibyo bihugu. Naho ama club ubwayo niba afite mudasobwa najye kuri website yitwa My Rotary, araza kubona ama club yose ari mu Burundi ndetse anabone imwegereye muri hafi. Najya muri iyo website rero arera ama club y'u Burundi azanareba n'imishinga akoramo.
Ariko se yavuze ko ari Bujumbura, hari club nimwe uzi y'Bujumbura hiherereye ku buryo byamufasha? Hari
ntabwo namenya ngo iherereye, ariko jyewe maze guhura n'abarotarians benshi b'Bujumbura ndetse banagize na guverineri muri 2017-2018. Guverineri wa district yari umurundi yitwa Bishawushi. Ntabwo namenya ngo bahurira hehe, ariko agiye kuri iyi website aramenya aho bahurira n'isaha. Ama club yose ni ibikorwa bakora.
Icyo ngicyo ndumva cyumvikanye.
Kirumvikane.
Noneho duhamagare Vincent. Vincent?
Oui.
Uri hehe Vincent? Wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe rero?
Here mu Bugande.
Yego. Mu kihe gice?
Muri Ntungamo.
Yee. Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nashaka kubaza. Iyo trebo iri Kigali iri ahagana he?
Jennifer, hita ubimubwira.
Club iri Kigali.
Ikene nabaza.
Yitwa Kigali Virunga.
Ikene nabaza. Ibyo bitaro bya kamwe bivura kanseri?
Ntabwo ari ibitaro.
Eh.
Abantu bazajya bajya kwivuriza i Kanombe, ni umushinga uri barimo bategura, batangiye
bajya kwivuriza i Kanombe.
Hanyuma baze bacumbika aho ngaho, bo ni icumbi bazaba bajyamo, icumbi ry'ubuntu.
Icumbi ni ry'ubuntu, ni iryiki?
Ni ubuntu, yabivuze rwose.
Ariko bikaba uri umunyamuryango?
Oya, ibikorwa dukora ntabwo ari iby'abanyamuryango.
Oya, ni iby'abantu
muri rusange. Ubwo
wumva Vincent, iri cumbi niritangira yatubwiye yuko bihaye inshingano yuko umwaka utaha byibura mu kwezi kwa gatanu bazaba bafunguye icumbi. Numva umuntu urwaye kanseri ujya kwivuriza i Kanombe ngo bya chimiotherapy, uzamubwira uti nyamara hari icumbi ry'ubuntu hariya i Kinyinya, genda Rotary Club irakwakira.
Ni
Ni physiotherapy.
Nae murakoze.
Noneho duhamagare Frederico dusoza n'iki kiganiro. Frederico we.
Sabye Thomas Kamirindi.
Urakomeye.
Yego ndakomeye.
Bwira umutumira aho uherereye Frederic.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Yee, akabazo kagufi ya rero igihe kiragiye.
Yego, cyambe nagomba kubanza kumushimira kukubera urumva. Abantu nkabo Imana yari ikwiye kuzira bakoresha kukurumva baragerageza gufasha abantu benshi kugira bamwe ibihugu byacu bitaratera imbere usanga urumva n'abantu benshi batabafite ubushobozi bwo kujya kwivuza nagomba kumushimira urumva nkamusaba yuko abantu nkabo urumva boza baragwira hanyuma akabazo nako kanyuma kagufi nkamubaza yuko nkaha mu gisagara cya Bujumbura aha mu gihugu cyacu Burundi abantu baba bakorana yuko bagerageza bakabakurikirana neza kuko urumva dusanga abantu benshi baho bagenda gusaba amafashanyo ngo baje gukora ibintu bwo ugasanga ntabyo bariko barakora hanyuma nkamubwira nkamubaza yuko baba bafite umugambi wo gukorana n'amashyirahamwe hakuhaku nk'amashyirahamwe y'abantu bato bato niyo ashyikira abanyagihugu bato bato aribo bakene kuko ibonye nawe mahere iyo tubonye nawe mahere n'izikisha akunda kuva hanze akunda gufasha nyina abantu bifite ugacho sanga uwa munyagihugu muto muto nyarushanye nashoboye gushikira hanyuma murakoze cyane Imana ibampezagire yongere muheza yongere bajimbere bafashe no ku mugambi urumva ariko barakora gufasha abanyagihugu bato bato murakoze
eh nawe guhezagire Frederic urakoze
yego
igabire twanzura rero dore dushigaje iminota ibiri gusa subiza Frederic
Frederic yavuze ngo se tugira imishinga imito mito
gufasha abantu bato bato
gufasha abantu bato bato
amashyira hamwe mato matoya yavuze ngo banyarucari
cyane n'ukuvuga ngo twebwe nta limite dufite bipfa kuba biri muri zangingo eshatu nakubariye mbere
ese wakongera ukazisubiramo tukazibutsa kubera kwisayishize wakongera ukazibutsa bwangu bwangu
hari ukurwanya ubujiji hari kurandura ubukene ku isi kugeza ubuvuzi kuri bose kugeza amazi meza kuri bose guharanira amahoro no kurwanya amakimbirane ndetse n'iterambere ry'abaturage ni ukuvuga ngo bipfa kuba biri muri izo ngingo esheshatu niyo ushobora no gufata umuntu tuvuga wenda hari nk'igihe tujya dufata umwanya tukajya nko mu bitaro tukagurira nk'ababyeyi babyaye tukabagurira amapampers tukabagurira imyenda yo gufatiramo abana n'iki ni ukuvuga ngo nta limite ihari imishinga mitoya iciriritse n'iminini byose lotari irabikora bipfa kuba ari ya club yiyemeje kuvuga ati uyu munsi tugiye gukora iki so tugira imishinga mitoya hari nayo dukura mu mifuka yacu ako kanya tugahita tujya kubikora ako kanya hari n'indi rero ikeneye amafaranga menshi aturuka muri grant ubwo rero icyo gihe icyo namubwira Frederic nuko ya kwegera club cyangwa Rotary club yariyo yose niba hari nka nkumishi umushinga uciriritse akagenda akawubabwira akenshi nuko wenda rimwe na rimwe batana yimenya ariko babimenye ako kanya Rotary bahita bagufasha
ubwo rero ndibwira ko byumvise namwe mwese nshuti z'ijwi rya Amerika mwumviyeho nagira ngo bashimire cyane kandi mumfashe dushimire umutegarugori Jennifer Ingabire president wa Rotary Club Kigali Virunga uyu mwanya wose yaduhaye Jennifer ndagushimiye cyane
urakoze cyane Thomas
nkuko ro Frederic yabivuze Imana ibahezagire
namwe
ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda namwe mwese nshuti zacu uko mungana Imana ibahezagire ibaho umugisha ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika kandi nibindi biganiro byawe byose bitabacika murakarama.